fella.
Ever since nina mingi, stress nina mingi. Na shindo wapi ndapatezo mabili. Ama mita naikujage mara mingi. Cash for the stash tu kisongesho babini. Ever since nina mingi, stress nina mingi. Na shindo wapi ndapatezo mabili. Ama mita naikujage mara mingi. Cash for the stash tu kisongesho babini. Brr, smoke city. Huh, made of steel, sezi break, sezi rest. Sezi fanya na nikifanya ni kitu best. For the dollars, euro, neza kwekia kumbo. Tao ni kunyime na bado ni kele Ruto. Hata Bob utaniona gana huko. Nicholas nataka nijaze mamfuko. Okay, lete bili, mita kama 50. Gware ni kirau, sezi rudi kwa matiti. Highs on the bread, mifit kijiji. Mtasi, sasi why McDonald's na kupigwa miti. Niki beat, niki rap, niki goro. Cheza ngoma zangu kikosa kuniona moro. For the times nimekuanga jo msoto. Friends wali diss nikatoka kimangoto. Ai, fuck your love juna nikalianga fani. Kama venye mwanaume mekaliwa chapati. Lete dondo nikoneshe ngati. Fala mekimbiza mapenzi ya kasa unaganji. Shit. Ever since nina mingi, stress nina mingi. Na shindo wapi ndapatezo mabili. Ama mita naikujage mara mingi. Cash for the stash tu kisongesho babini. Ever since nina mingi, stress nina mingi. Na shindo wapi ndapatezo mabili. Ama mita naikujage mara mingi. Cash for the stash tu kisongesho babini. Brr, smoke city. She say kiss me, why you don't miss me? Why you don't call, ata nikiendaga missing. Neza sing, neza rap, mini mafia. Kolabo kila pande, neza piga na Nadia. Tuko zone, ata kushinda Colombia. Puliza, puliza, tukifukuza malaria. Hi, mina G, tuko top. Roll na mandom, form back a don. Tuko biz, wako home. Wamelala, na kolabo pia watakanja. Motherfucker, nikirap wananita papa. Mini gangster, jinando ya pasta. Flow ni disaster, neza kof kof na bado nifanye banga. Wakibutu na kanjwa. Ever since nina mingi, stress nina mingi. Na shindo wapi ndapatezo mabili. Ama mita naikujage mara mingi. Cash for the stash tu kisongesho babini. Ever since nina mingi, stress nina mingi. Na shindo wapi ndapatezo mabili. Ama mita naikujage mara mingi. Cash for the stash tu kisongesho babini. Brr, smoke city.